ngane. Hey mngana ubheke into yakho lapha. Lalela. Bawudilize othize uthangaza. Sho. Ho. Ha. Ay 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 ay. Ungangiqini, ungangiqini, ungangiqini.
Ehhe. Aha. Ehhe. Aha.
Hayibo. Ehhe. So hamba bethwe.
Flash up, bitch, and get
Mangpuza, bitch, and get